Yeah.
Kilo Pound killing it.
Boom Bronx. A wang it. Q Alon is in the building. Yeah, Been my wenger, street kid, still rapping Kiwa side. Bomb Bronx to the fullest, home till I die. Tango ends in Facebook, tuna post, bila like. Leo sauti na jeleza kipenya kwa kila mic. So I'm talking to the fans now. Nini mnataka kama jibu rhyme? Basi kwangu ni nyingi mtapata. Mezuka kwenye rap kama na jini makata. Ndo mana marapa wenu na nzaga mimi wanafuata. Yo na run is the hip hop, na run DSM. Na badili flows, kila mtindo never be the same. Kubali kata, I'm the hottest rapper kwenye game. I'm your favorite's favorite. God damn. Saluti zije Kiwa Lani na nijua kijana nileshindikana kwenye fane. Hii ni Bomb Bronx, hakunaga drama wala utani. Na shusha mabomu, ngoma zimejazana kichwani. Kama soja nishapewa order vitani. Gun kwenye shoulder na katisha boda machakani. Staki soga wala ngoja samahani. Nisha koki nidondoshe moja moja kitu gani. Sibishi hodi wanashtuka mine building. I'm into what I always do best, I know you feel me. Ili unyeshimu sio mpaka nkutie doa. Pima wenge nembo kubwa so usichukulie poa. Mtoto Kiwa Lani na chandoto kitandani. Bado na komana hizi changamoto za kitani. Wanangu nyomo napitia misoto viwandani. Wengine wamechoka na okota makopo jalalani. But I got the game, tema voko kama utani. Staki kujiusisha na vitoto mayawani. Hawajui rap, wameja makoko tuvichwani. Wanajiona wanyamwezi kumbe loko kwenye fani. Wajanja tupo tumenyuti kwenye rada. Jeans kubwa chini buyu hakuna suti wala rubber. Tuna wachoro wakishindana Gucci na Maprada. Na bado wananuka puya kama uchi wa kahaba like shit. Atuja sign international labels, ila rap zetu ziko international levels. Achua force tuna ngeli zao za kusuasua. Wakiposti ulaya ujue wako Njombe kwenye tour. Highway ka defender, hingoma nekali kwa ma DJ na ma presenter. Hainaga kupoa kila day na vyo kwenda. Soja chie mzee, weka replay kama ukipenda. Mena pambana kwa kutegemea God's glory. Wachawi chungu nzima but I don't worry. Na wakunjia wame to no story. Wakizingua middle fingers up, oh sorry. Watoto Mungu atufeli, we gon' make it. Na tuko real in a life, we don't fake it. Atogo pagi distance, we gon' take it. Kwa rap I'm niwezi even if you gon' hate it. Na haimanishi kwa michongo sipati. La sema tuniko real mana wongo sitaki. Unaeza niona batas ofu kweni koko masaki. La mtani kwenye foleni za mihogo chapati. Game is tight man, hakuna kuplay fair. Watoto dogo meji mix, he's so daycare. You in a city bus, ain't can afford to pay fair. So if you want my help, don't move, just stay there.